ukinichukia basi unaona nimetimba kula bati itakukosti ukininoki kwenye kila bata kila pati yule konki nimetimba tulileta shobo nimetimba love me love me hate me yani ushakuwa ex uni call me hold me hold me daddy hold me mcheza na imba ma dance uko nimetimba Tulileta shobo nimetimba Tekina vo waka bashingo wana shindo akonge Na ficha kishinda na anafe Kita kita vanya kwacha mapen Umefika bana mkele na ken In the club niko na marompo Why nigga make your booty pom pom I don't care kama wezi kata With them girls shake your body and your booty pom pom Like ooh, ooh Usapalo nase kwenye view Ooh, ooh, bambo clata, make it bansa, so sema nimetimba Tulileta shobo nimetimba Sane kilitimba, kaziba nafasi kuwa kilitimba Leo tunakesha vau kiringa, pani nakimbiza hao makinda Nimetimba Nimetimba
Nimetimba
Tulileta shobo nimetimba
Nimetimba
Tulileta shobo nimetimba
You're 50 bands to the beat